Odayga waxaa la socotay gabar yar oo u dhalay oo la oran jiray Ceebla. Ceebla waxa ay ahayd gabar aad u qurux badan. Aabaheedna waxa uu reerka ka codsaday in ay u shaqayso oo ay la joogto. Waxa aanu odaygii Faadumo kula dardaarmay in wixii lacag ah ee gabadha la siiyo uu markii ay bisha dhammaato soo doonto. Odaygii sidii buu ku tegay Ceebla oo ooyeysa ayaa aabaheed nabadgelyaysay. Ceebla waxa ay toosi jirtay salaadda subax, hawsha gurigana waa ay wada qaban jirtay.